Ah, Kanzambi wani chilogo jamakanda. Sister Miriam.
Yes, my brother.
Come on, my sister.
Jersey.
Kweva kwa mweo
Joseph ya afye
Mayo wa
kwebele
Kwilalila Nama chipo wa chipa pa mweo Vembune
Joseph ya afye
Mayo wa
chipile
Kwilalila Nama palo wa palile Pa mweo
Joseph ya afye
Mayo wa
palile
Kwilalila Valelanda fe Ngatele saulelanda Havalelanda bonse valelanda fe Echo isakamana nefo valelanda landa Havantu isakamana nefo valelanda Hava kushinguluka Bantu te vale sabove Muli Yesu Isubilo lyobe Libefe panupanda Bantu hatile na chupa Umuntu wa chave chave Ha
Joseph ya fe
Joseph
ya fe Tawakwebele
Muli Yesu Nokuchotekela konse Kubefe muli Yesu Wisagamana pa muntu Ifale londa londa Lesa ewa kubumbile Nokukuleta pesa maila chalu Nefeole pitamo Lesa ewa ijiwa Nefeole pitamo Lesa ewa ijiwa Muchotekele Tata Mucho tekele Mayewan Esu milo yobe No 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 no
Yeah.